Radio Pulpit, 657 AM.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphathlalatsane ngilithatheke leli thuba mlalele ekuseni ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth, igama elingaphezu kwamagama onke, igama esinikwe lona ngaphansi komthunzi welanga ukuba singasindiswa ngalo. Ngiphinde ngithi kubahle nhlapho ngilibongeke leli thuba bahle ukusiboleka lona ekuseni kungolwesihlanu. UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu ke akwandisele. Mlalele sisayiphe teke indaba yethu yezwi likaNkulunkulu yokubonisana singabantu ngokubonisana ngezwi likaNkulunkulu ngokuba yikhona lokho okudingekayo kule insuku esiphila kuzona. Kule insuku ezimbi mlaleli, enginethemba ukuba lapho ekhaya ungufakazi bezinto ezimbi ezenzakalayo. Abanye sebalahle nethemba mlaleli, abanye sebalahlele netawo. Kepha ke thina ke izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ngaso sonke isikhathi. Okumele ukwazi ke yilokho mlaleli ukuthi ungowakaNkulunkulu. Udalwe nguNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Ngakho ke uNkulunkulu oyogcina isithembiso sakhe, futhi uNkulunkulu mlalele okwaziyo ukuthi thina bantu bakhe usihlelele. Kungakho uJesu uma elenga esiphambanweni kulobo bubi ababenza kuyena, washo la magama wathi, Baba bathethelele kukuba abakwazi abakwenzayo. Ngithi kuwe mlaleli, ungukaNkulunkulu. Kungako izwi lenkosi lithi, uNkulunkulu wasibumba wasidala ngomfanekiso wakhe. Ubalulekile mlaleli ilokhu ukuthi ke ungazibukeli phansi. Kholwa kuNkulunkulu, umethembe mlaleli ngaso sonke isikhathi. Mpostoli Paulo usethi ke masingalilahli ithemba mlaleli. Ake siphinde ke sifunde ke incwadi yabaseThesalonika chapter 5, ke sithi ukufunda laphana ke evesini lika 23 lapho iBhayibheli lithi khona ke, kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise ngokupheleleyo kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba, kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Manje lana mlaleli kubaseThesalonika chapter 5, lomlobi wale ncwadi usethi ke uNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula. Ngakho ke kusobalayo ukuthi ke nabamkhonzayo uNkulunkulu kumele babe nokuthula njengalokhu bekhonza uNkulunkulu wokuthula. Kuyamangaza ke mlaleli emakhaya amnene amaningi kube khona nodlame khona ukusuka lapho bese ke baqhubeke nokumkhonza uNkulunkulu. Bakhonzele uNkulunkulu ongahambisani nodlame. Bakhonzele uNkulunkulu ongahambisani nokuhlukunyezwa kwabantu. Mlaleli, kungako umlwebo wamahubo uthi ke amadoda akaphakamise izandla zawo ebukhoneni bukaNkulunkulu, izandla ezingenacala, izandla ezingenagazi. Lana ke bese iBhayibheli lithi ke, kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makaningcwelise ngokupheleleyo kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba. Ngamamagama, umphefumulo wakho ubalulekile, umoya wakho ubalulekile, umzimba wakho ubalulekile. Nakekela umzimba wakho, nakekela umphefumulo wakho, nakekela umoya wakho, ngoba lalo mlobo usethi ke kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Enginethemba ukuthi abanye sebakhuluma la mazwi ukuthi kudala kuthiwa uJesu yeza, kudala kuthiwa hey ukwahlulela kuyeza. Bese izwi lenkosi lithi ke uNkulunkulu esemkhonzayo uyasibekezelela mlaleli, akafuni noyedwa ukuba abhujiswe. Ngakho ke wenako osezwa leli lizwi ungalibukeli phansi, ungalidebeseli, ulibambe ulithathe ngezandla zombili ulibambisise ugcina umphefumulo wakho ugcina umoya wakho ugcina umzimba wakho ungahlukumeza umzimba wakho ungavumi ukuhlukunyaza umphefumulo wakho umoya wakho futhi ngokunjalo ake ngikhumbuze ke mlalela ukuthi uthini ke lo mlobi walencwadi yabasethusalanika uthi ke kulondolozwe umoya wakho kulondolozwe nomphefumulo wakho kulondolozwe nomzimba wakho konke lokho mlaleli kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu Jesu Kristu uJesu yezamlaleli noma abanengi bathi ke kungukulibala nanoma abanengi bathi agakho uJesu nanoma abanengi bathi ke bonke laba abalotshiwe eBhayibhelini abekho abazange babe khona kukhohliswa nje abantu ngithi kuye mlaleli ungalaleli lezo ingane kwani wena kholwa yizwi lenkosi siyakhumbula ngesikhathi uJesu ekhona la emhlabeni iBhayibheli lithi ke kulabo abafisa ukuba uJesu abakhulekele abaphilise ubevela babuza umbuzo wodwa ukuthi ke niyakholwa na uma bethi siyakholwa bese iBhayibheli lithi ke kuyenzeka kulabo abakholwayo ngakho ke nawe ke mlaleli kholwa yizwi lenkosi uJesu kholwa imibhalo iphefumulo loNkulunkulu ukuze mlaleli uzoba nokuphila ukuze uzoba nokuthula ukuze ukwazi ukuphilisana nabantu uzokwazi ukuthi ke umuntu umuntu kaNkuluNkulu uyisidalwa sikaNkuluNkulu uNkuluNkulu usidalile ngenhloso ethize mlaleli hayi ke uma wena ungakholwa yizwi likaNkuluNkulu kuyindaba yakho ke leyo mlaleli la iBhayibheli lithi ke kepha uNkulunkulu wokuthula yena uqobo makanini ingcwelise ngokupheleleyo kulondolozwe umoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu uJesu Kristu kwathi uNkulunkulu angaselekelela mlaleli ukuba simkhonze uNkulunkulu ngamandla ethu onke simkhonze uNkulunkulu ngomphefumulo wethu onke simkhonze uNkulunkulu nangengqondo yethu yonke kuba yilokho uNkulunkulu akudingayo. KungakuJesu athi ke siyeza isikhathi futhi sesifikile lapho abazokhuleka kuNkulunkulu bazokhuleka ngomoya nangeqiniso ngokuba uNkulunkulu ungumoya. Weleke khona ke labo bathi ke thina asikhonze umuntu esingambona. Siyazibonga nangenxa ukuthi ke thina sikhonze umuntu esimbonayo esidla naye. Akusisokona ukukholwa ke lokho mlaleli. Kepha ke sikholelwe kutheni uNkulunkulu owasidala wasibumba kumfanekiso wakhe ukuze mlaleli senze lokho uNkulunkulu afisa ukuba sikwenze. Ngenxa yesikhathi ake ngithi kumala ngiphinde ngilithatheke leli thuba ngiliphindisele kubahle bahle intambo sekwezakho baba yilapha ekhaya.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.